Studio Kalangu do en galle nyemey yande joy no yitari min ta sappo joy habaruji e fulfulde ko ri jagnalle mo don sembe habaruji me hande no darto en da Marrakech wana to en lady Maroc lede duniya je pottoyi gam batte tabintinede laabi ko jaadi do filako darto dilewan dum en nanan yaajende halaka fa woda nonni fawar jondu konda ni ara filako darto hono sariya ko haani wadde yaade e fawar jondu horebe ko ndarto fila jingonobe sudu baba sari on enda egginama yarama yeso en paamo on sabu jingo mabbe kaldi hande yewtal men pindo studio kalangu haaltana e do fila ko ndarto yitugol hakkeji bibbe adama be der duniyaru ko haala dubi chapande jeddini enda hikka batuma jinode hande altinere sappo lewru desamru enda Soumana Amadou woni ko jaganta habaruji dido ni e fulfulde yorno birno mi woni hande de endan leede ko watta leede hembre chapande joy ka e gon ko je pototo enda Marrakech leedi Maroc leede ndu ko leedi Niger no tawa hen endan dum ndu ko be kawri no gam batte faabe ngada dekol jungo do dereji laabi ko jaade har fille ko darto dille wan dum no watta ko tawi leede nangondira jogondira fa woda bandimi Rafika At-Tahar woni ko hawri habaruji dendan Abdul Mumin nyalli firti fulfulde
der hawrino wadana caka gomnatiji leede du filla ummaade leede mun yaade leede tuba koobe dum tabbintinan dereji naralgum caka leede duniyaru ko watta ummaade leede mun yaade leede tuba koobe wadire no wodiri gan taykaaki gon holli ko watta himbe miliyoji keme didi e woygu e jeetato tawada yaha wartaaji wakkati fu caka leede e leede deni dimma mabbe odu jeewama be gadan do hemre fu tatuna nayo ciede yaha wartaji mabbe na bi'an ko be lildata wadan dollar miliyaruji keme nay e woygu hanono fedde leede duniyaru haliri dum leede Niger no tawa der leede hemre kawrude tom Marrakech bani ko wadan leede sappo e joy na ko buri biude ka en gala hen awrine deni labi mum di adote din tilsinta leede fu jaba na wi'a hakke ummotobe leede beni amma labi di hadi nanga udde himbe gol sani to dum tilsi sappo e jena lewru december fedde leede duniyaru jewtinto dereji narralgal tabbintina di
non wontiri faande ni ko watta himbe hemre e jeena yon kay won ko riwa to nda Algérie be jotti ka Agadez ko be jotti Agadez ko nda hisama ko watta chapande jeego e go fu worbe nan endan rewbe sappo e didon sukale ko jottaaki buray dubi jeenayi kay ndu konda ni no gadan chapande tato be woni ko fawar joni riwa wartodon endan be jabbitama nokko to jabbititte ton endan hawjibe hono nokku jabbitorgol himbe dillo wambe endan mitel Ousmane Moussa o haali o wi jong o ko wonno suulibe sanne e majjuni woni se en daari cukaloy kanyum wonno tawe ele diluduji din endan edu lati ko nawi sanne dum wonno denne ko Ousmane Moussa haalani bandi mi to enda Agadez noni fawari jondu kondan no tawa hono sogir lati du awjatana lana pirowa njaru to endan hono fa hande fa ya jangwa beida hono jande mudu har sogeragal heba lato sogir mawru on don woni ko mai du tew makko e bandu makko fu tawama no lati hono hunde ko sirwini fa yitere e bernde fu jabata neddo yewa dum dum du konda wonno ko himbe makko watti dum e le fane internet e le duniyar himbe hewbe yii dum dum waddi ko fa hande minen du subako min bi Moussa Hassan Bandimin yaha to himbe ben endan heba nana no dum warri o yii goggi on don kanyo e sakike mun goto nani ko be kali e do fio
Talata rimama laso enai lewru septembre hitani dubi ujunere e keme jenai e laso jenai e sapo e jego onati lokol o jangi o hebi bakse imu wodi basiro du sanne wakati o hebuno bak mako onati sogerako o yehi shin o jangi dubi idi o golli hitani den nyandegon o yi babiko o yahantonde biya o jango akade illa den min kabay habar makko nako jeddi lewru desambru du no horebe makko gon ngari bi ime o jodaaki berne du dun nangeremo
nous sa famille en fait
minen jeedabe makko ana mayde makko haydinimi na mettini berde am gan Allah kanto giyonki nyande hidi jabataki amma no wadi fadon yuttanimo he mayde kan woni ko min yamata ko am handen dum wari he ami jamu he goddo dum warta ko min bi'ata ni woni irni he bandu no hani acce ko min yewi bandu makko du dum wa ana hanu barminu amma no wadi fu Allah kanko yottanto to nyaado fu
yura la justice de Dieu
deneni so gerdu suka o do ni hono latido wi'ata kenani talata Samsudin Chombiano kamo mo hedda ko nan do himma ko no haala e yurmende non ni fa wari jondu konda ni no tawa hono bonanda mobile du konda wadi do lawol natugo lewru kore mayru lawol den le region mo doso don non wonno ko be bi mobile gon ko jo har gaya no witto wari fa denne ne ka takko al e mobile mawdu gon wara kan wonno ko ye wofondiro e lawol gol ye samoy ko samidu konda himbe nayo kay won ko mayi njeddo kan won ko nawni tata be barmi sanne barmi bonde denne ne kay dubbe fu kambe nawni be ndan be jaraama loktor maawde wonto en dogan duuci e be tonto ende be chawro ciagal majjundu fa hande en kambe hono yerno mi birni ni bandi mi tata en dogan duuci kanyon ko kimi odo habaru noni min kalni non kenya de enda alal le kibaruji ami wiide ke hippiter gon wadi ton endan hono fa hande du agadez hakkunu mo zender kilo chapande jeego e didi don wonto himbe goddo be famaka njeyi tetoy mobile jiangel e mobile du kon leydi Allemagne GIZ nene ne kaydu be bi hono awjo mobile ngede hore mudum warama ko bardum du kon be dilti e mobile ngel endan be jaar dum be boddi dobi emu to hande de enaka senna min kebi habaru mu fuju hena to enda habaru renobe leydi be bi min garde national en wambe ton endan hono faande arlitka e goni ko yeyu e mobile ngel to be joppingel dum wonno ko fa hande am bandimi ta tondu hawbi tabintini nonni fa hande habaruji ni ko kettindo endan no tawadu konda hon himbe wadobe golleji bondi ka endu kollama yaade himbe to ete PJ do enan gallu nyemey dum du subako won ko dum wadi ko dum waddu konna jiatna ni basi gon wadi no balde nyanden en dunga le departement mo kolo ton wonno to gorko goddo wonde debbo gorko be nangi dum be mbari dum fa hande be joppi dum e mobe ngel be buli mobe ngel fu debbo no jewa ko be buli mobe ngel du hono bandu gorko ndu wuli dangi ko heddi e mudun seeda nenne ne ka dum don du wadi ton endan e le balde nyande jabbide de endan hunno ko lati du ko lati ko sirwini sanne kulli no lati du ko ndani hono fa hande himbe hono renobe leydi no ngoni ka ndon tokkiti koyde majjum ciagal mundu fa warjo ni be kolli wiide ke hono hunno en ko lati laateke masiba bondo sanne himbe be du ko be kolla ma hono jama'are wadobe basi non ne habaruji ko kettino enda ni no tawadu konda ni se en jeewi sariya ko hanno wade ton enda zender sariya odu konda ndartina betat addudan neto latido no wondi halaji didi nenne ne kadu konda di wondo mo halda e himbe himbe du konda horebe horebe du konda ni e do fille ko ndarto hono kulle gouverneur region endan e lamido leydi e maire Jiratawa kanyo e faware jondu konda ni maire mawdo mo maradi den metet Ayuba Musa habaru o du kono dartanani filla hono seria mabbe on endan immintine do ko wiano dum enda dum ne kay wonno ko suudu seria zender yeewi o seria ngada do o wala don yerno faande kanko addudan neto holliro wi dum do yo faande barkeno en droo hitane mubere
la premiere affaire
arande hala kafu no gouverneur mo region maradi lami do wuro Jiratawa e maire mudono kambe jari woytaade mudon to suudi kiti e wiide ko danneeto wi kambe tato be milioji keme jeenayi be cabi to Mariama Abasa e sodude no kure suudu kiti nundo wi danneeto to miradu wona gonga dum didabe ngel no filla maire mo gallure maradi mawdo onno dum du suudu kiti ndum wi ko to miradu kando wona gonga porque ren leji on wadi nodditaaki helde kiteji didi dim mer galure on do wadi nodditaaki dum wadi jaaki ami zender alkamisa bitido saria on taja be gali kite maradi on ko tumira dum lataaki ngonga denne hana njama ko danne tono no njama ko bi leji fu nangan do kan
peuple ki ma suteni
no mortir fa ne saria goddo nodditaado dum du kon dartina himbe horebe jingonobe suudu baba ka endu nanganobe no endan seria mabbe on enda horrama fa sappo e go lewru fevrier hitan her dum nedde sappo e jenay seria on du konda ni nodditan on enda yorno biiru mi on nenne Ali Idrissa Musa Cangari kany enu arzika nanganobe enda on neddo jingono mabbe haali o holli o wi hono no tawa hono fa hande du kono gallure nyeme kanyum wondi e mabbe denne ne kay walde do majjum dum waddi ko fa wara jondu konda ni o wi ya warta majjum fu dum sottinama jonno kanko maître Boudal e Fred o halana en dum sabi
min gari jinganade himbe be amma min tawi ko dereji mabbe fu kawraka meri he hore mum woni no jama be jukke meri du ko wi dum fondi taki non fu dum du wadi ko kite den eggina to amin kite den no hani lato ekkintinol dum du wadi ko min bi'i no tilsino himbe fu e kite de ewata no kebo wakkati fudu modum haajaabe misali sappo e go lewru fevrier du kite de du ni gari poto diri he batu nyalane ittane gan jinganade hakki bibbe adama sappo e go lewru fevrier min garto on min gi'a no waɗi
pour le 11 février
o wonno Boudal maître Boudal El Fred latir kawo jingono hono himbe suudu babbe enda o haali internal Fouda Ahmed o wiidu kondan hono biyetedo fa hande ni Sadat Iliya dam malam latir kan no joga kasu illu avril toynda mata mai fa warde hande anda ka funde seriya makko watte kankoto noni fa hande on ketni fa no ni denne ne ka habaru do ende fulfulde no tawadu kondan ni e do fi ko darto hono himbe gollobe mairieji tam der gallure fa hande ni zender ka endu no aadi yaade murtar golle balle didi juude jaango atalata yaade alarba faddi jaango kambe bendu konnan kuje joyi be ngal jam e hore mabbe der mun taba joddi mabbe ko be dewto hore be enda ko lebbi sappo ko be jobaaka nani ko faware jondu konnan ni hono goto e mabbe teddo hono biete faande goto e mabbe latir kam woni hono biete Ibrahim Shaibu secrétaire général syndicat mabbe kambe gollobe enda syndicat no enda halani bandimi tato enda Mustapha Mamman Sani fa zender
jooni miden godi lebbi sappo ko min jobaka no wodi filla cede familia ko yobaka kungel tatabe ngel rafi jobol cede ko horebe ami wobbe gon kandi hokkede dum ko hande be gondi ko atto lebbi chapande nay ko be kokka kadum no wodi jangoybe ko warti der warde jondo be beydanaka far golle mabbe no wodi wobbe dubi sappo yaade dubi sappo e didi illu ko koja golle kebay beydari far golle mu en deni ayamda ko jada loktorore cede ko nimbe fu jobata ni jobata tawi moyenna fu no wodi lawol do hemre fu buitane chapande jetati amma to amin der meri mo galure zender mawdo wana nono kulle joyde min jamtide wadi komide njaha murtere ko balde di nyangude atalata on yade alarbarande
no wantiri farjo ni en gara e ko darto filla hono hande yotere men pindinol no dar dubi chapande jeddini ko duniyaru hali hala hon hokkutugo bibbe adama da hakkeji mudu en to tawa fu dum du kondan wonno ko tabintina wi'a nedda ko bingo adama ko hunnon ko laati hono hunde teddunde sanne laatinde wajibi du konda se acca ardo hunde fu dum wonno ko gatten yewtere mudun handen bandi min biyetedo Alassane Kouzi Mamadou o yow yewde mi teddo Kani Abdoulaye laati do kandu wonana e le pelle jingono bibbe adama be nani hala yewtere mabbe den warti
der wakkati mubatu nyalane ittane der duniyaru fu ganjinganade hakke bibbe adama wona no wadi ko himbe jamata ko en woni noy wadi ko labi jinganade hakke bibbe adama cinga na irsembe de labi di tawda labi jinganade hakke bibbe adama di no donno do tane do der leydi Niger nanoy Kani Abdoulaye ardi do gubal pelle jinganoje hakke bibbe adama e demokrasi der leydi Niger
3 ans après la fin
dubi tati cagal kantol konu leede duniyaru leede aduna ko je kawri e dekude jungo do derol ganjinganade hakkeji bibbe adama be e hollude ko worbe no mba'i fu himbe fu no fotum ngolla waldu holli ko bibbe adama be no godi hakkeji mu en kandi tokkede kano labi no lati no darano hakkeji bibbe adama
personne imen
ada wayu hokki misali sedda
le respect de la dignité humaine
misali hakke bi adama hala nyumo bernde mum fartodu lede den fu jabi e gollidide e mudum ar ko natta labi lumaku jonde der nimbe wurdude fina tawa mudum dum du hebude lawol nyawtade tawrede labal e jande
le droit à l'éducation
dero labi jinganade hakke bibbe adama sembe de wodi
dans le droit international
on dit la bikite chaka leydi e leydi ni witake kono wodi cuudi kite bioji sangare mun leydi gom yare kite amma ndedi leydi to kawrita leydi duniyar ko dekuto jungo dode rol gam jingande hakkeji bibbe adama be fu hoji aadi e tabintide gollirde ngol lawol
active de ces droits
e gide mada noy wonno no wada do der leydi Niger do filla do tanade labi di
le Niger fait pas
leydi Niger no tawa arande der leydi Afrika bindoje no hala do hakkeji bibbe adama be no wontiri no wodi wakkati kejaado kandudo hisagu winde yare e holloide fedde sawara maunde do hakkeji bibbe adama be on e wiide nani ko mi gadi do hunde manere dani a jabi wona labi di fu ngoni no gollida ganido wawta wiide no wa nyaminde bibbe leydi Niger fu fakara ma himbe fu no dam chawrire no wodiri ma njanginire no haniri leydi Niger no tawa der leyde mojjude dey wonko heddani dum ya yeso
c'est pas tous les droits qui sont
donc habaru me fulful tili hande elen jon kambu leydi hewtina en jangol du onna habaru je fulfulde studio kalango mi accida onden e bandimi wadana habaru je hausankore wobbe du ngaran wadde habaruji e demle de assalamu alaykum balante jamwali